and cake, I live expand this year. Step up, step in, alright, so we sing, amen.
Muli wa kulokoka, sikubula. Muli wa kufuna, sikubula. Muli wa mitwe, simijira. Show. Tulinya wadala, hati wanda wato otoka. Wema nyakatona gwani natalo jeka. Ama nyikari na gasovola. Wakutamu za toinza kusilituka. Uchimanye, tetulunya wajaye tulunya sitani. Yesu wafaye komanda general. Last time na bagamba. Birebi ganye Yesu wafaya bibamba. Habagalo kuteka wansi chibagambe. Yesu wangeche chisosi wanyakambe. Hatama nyibulunji wengazi kusanze. Yoye kaeka gwempita chitange nange. Tulinya madara step by step. Amen.
Amen, amen.
Tuliwa wanguza kuchira kumaje, amen.
Amen, amen. Tulinya madala step by step.
Amen, amen.
Tuliwa wanguza kuchira kumaje, amen.
Amen, amen.
Stepping on your blessing is a step on. El chama gelo wechili wan teka. Stepping on your blessing like a hot step. El chama gelo wechili wan teka. Zijizi banzi kule welcome to the kingdom. Onomu wanya wanya disease ne symptom. Hela mukumu jamwe tufuna ne wisdom. God you be the king in the highest kingdom. We give it, we give it, we give it up. Chiti wana matendo vyo bida uo. Tugukuma, tugukuma kwe mulio. I study, I study.
Tulinya madala step by step, amen.
Amen, amen.
Tuliwa wanguza kuchira kumaje, amen.
Amen, amen. Tulinya madala step by step, amen.
Amen, amen.
Tuliwa wanguza kuchira kumaje, amen.
Amen, amen. Tulinya madala, tulimu matala. Tetuoke la vigambo, tukoze sabi kulwa. Mungu yona jantwala, manya watangala. Jamu imbira newe kuwa kusakala. Yamponya, emi kwa nejobu sakwa.
Gada take away the bad things there.
Fana na vunu njiche manjize yanja ula.
See how me shine, I'm the chosen one.
Oh, 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 Jakumo hita, unirone merelwa. Jakumo sawa, manya mpulira.
We give it, we give it, we give it up. Chitiwa na matendo vyo bida uo. Tugukuma, tugukuma kwe mulio. I study, I study.
Tulinya madala step by step, amen.
Amen, amen.
Tuliwa wanguza kuchira kumaje, amen.
Amen, amen. Tulinya madala step by step, amen.
Amen, amen.
Tuliwa wanguza kuchira kumaje, amen.
Amen, amen.